And I want to send my gratefulness,
well, give me honor, glory
for you all, guardians.
Now, the natazima viongozi wao
and all the workers.
Ni kweli nimekuwa sehemu muhimu sana.
You are surely being a very important part.
Kwani mmenitoa
kondoro pive na sars
kwa muda wenu,
for your time,
fedha zenu,
your money
na mali zenu,
and your property.
Yote ni ulikuwa nimpandikisha ili kongamano lifanikiwe.
That all is for make sure that the conference is a success.
Kwanza ilipati.
Lele pinaom.
Kongamano pula.
A conference is not the manager.
Unuwangu na mi.
It is for God.
Umbumbo ikuendesha.
So God has help us.
Ili tufanikishe kongamano hii.
For us to make it a success.
Nisene Mungu wa wabariki sana.
Let me say God bless you.
Mungu wabariki sana.
God bless you.
Nimeona namna mlivyokuwa mnakibidhana magodoro.
I've seen how you are running with the mattresses.
Nimeona mlivyokuwa mnakibidhana na tabura.
I've seen how you are running with coats.
Kwa ajili ya kupandikisha kongamano.
Commending it a taxes.
Na mwezi nimefanikiwa.
Commending it a taxes.
Nimeona wengine walikaa hapa muda mrefu.
I've seen some staying here for long.
Waliacha wakakwenda kulala nyumbani.
They give you to sleep at home.
Ili tu.
Only all.
Kongamano lipandikie.
The conference to be a success.
Walikuwa ndoto mali na hadi za usiku.
They are pitching out in the living in the night.
Na ikubunga mali ya kutoka katika idara usita.
It is remembered that there was no water.
Lakini waliobaki usiku hapa.
But those men here at night.
Kuna baadhi ya wafanyakazi na viongozi.
There are some wake-up and leaders.
Walibaki hapa.
Remain there.
Kwa ajili ya kuteta mali usiku.
Or pitching water in the air.
Ndiyo sina maneno mengi zaidi.
I am no more wet.
Ila Mungu wangu awabariki sana.
But my God bless.
Mungu wangu awabariki sana.
My God bless.
Mungu wangu awabariki sana. Haleluya watu wa kanisa.
Haleluya.
Mimi kwangu mmenipa deni kubwa.
I am indebted to you.
Nimeona pamoja na taharuki iliyokuwepo.
I've seen with the confusion that had present.
Lakini watu wamesafiri kutoka senta mbali.
But people have traveled from different places.
Watu wamesafiri kutoka Rini.
People are from Dindi.
Kutoka Mkiu.
From Mkiu.
Kutoka Dar es Salaam.
Kutoka Dar es Salaam.
Kutoka Kipengere.
Kipengere.
Asevu in.
And other places.
Wametia kule mongamani.
They have been the conquerors.
Pamoja na taharuki iliyokuwepo.
With a confusion present.
Lakini walisafiri kwa njia ambayo sio rasmi.
They travel in an official way.
Ambayo hajazoea.
That we not.
Lakini wao walifika.
But they missed it.
Naomba nikutie moyo wewe baba God.
I want to tell you something here.
Wewe ambaye baba God hapa.
You who are.
Unatusa katika mji wa God.
Especially in this journey time.
Watu kutoka sehemu zote wanaamini nini?
People from different places that are beginning.
Kutoa kuna vituo vyetu vya kuru wanaamini nini?
From other people in the under station.
Ndio wanaguru namba makao makuu.
For people in the headquarters.
Wao wanaamini kitu moja.
They believe one thing.
Kwamba wale wapo majasiri.
That those people are confident.
Kwa sababu wamo namba si vote.
Because they are.
Wale watu ni majasiri.
Those people are blood.
Kwa sababu wanapulitwa mingi siku zote.
Tuta loko.
Wale watu wanaweza. Wanaitama wanaamini kwa mambo si vote. Wale watu wanajua kwa sababu wapo leo siku zote. Naomba nikusaidie.
Now let me help you.
Hata siku moja ilitokea.
Even one day when it happened.
Usije mpinisika tena.
Don't hear.
Usije utesika tena.
Don't push.
Kwa sababu mpinisika mwingine.
Because the other shake.
Unaweza kuleta shida kwenye maisha yako.
May brought problems in your life.
Kuna wengine hawaja kutaka na taharuki yoyote.
Some people never met confusion.
Ila wapo spia.
But when they had.
Nio yao ijao.
They had prayer.
Nio yao ijao mashaka.
They had prayer.
Hapa waliponeta maisha.
Until they looked like.
Kuna taka mzua mbunde moyo.
So I don't need to walk their hearts.
Wale hapa wako kuna zibuni nina.
Don't worry. I know.
Wakato kiamini kwe.
What they deep upon you.
Hallelujah. Hallelujah. Kwenu nini?
To you.
Wanategemea. wakitoka wanakotoka,
when they are coming from where,
wakija kujiunga nini,
and talk to you,
mimi ndio ushibi wa maisha yao, mimi ndio ushibi wa maisha yao,
the talk for their lives.
Hallelujah. Kujima na hiki,
I get that.
Wanaanza kuhubiri wewe,
they are starting to preach you,
wanaanza kutia moyo wewe, wanaanza kujenga wewe, wakati wao ndio inatakiwa wajenge wewe,
you are the one to build them.
Nadhani inaeleweka vizuri. Haleluya, watu wa Mungu. Leo tunaombea kitu kizuri sana.
Today we have our message.
Unyombe ambao utainua imani yako.
The message that will raise your faith.
Unyombe ambao utainua haja ya kuomba kwako.
That will raise your prayer life.
Ujumbe ambao utainua tazamo hapo na fikra yako.
That will raise your imagination and your hope.
Na unyombe Yesu mwenyewe ni huu.
And the message.
Unahitaji nini kutoka kwa Mungu?
What do you want from God?
Unahitaji nini kutoka kwa Mungu?
What do you want from God?
Kila mmoja aliyoko mahali hapa,
everyone in this place,
anayo mahitaji,
has need.
Kila mmoja aliyoko mahali hapa,
everyone in this place,
kuna kitu anahitaji,
one thing you need.
Ila uhitaji unatofautiana,
but the need is different.
Kama uhitaji unatofautiana,
if the need is different,
maombi yanatofautiana,
prayer is different.
Maombi ya tofauti ya
pendo
ni kama ya tofauti ya
so ipi ya la difference
sababu kwamba tunaweza kuwa tunaimba wimbo mmoja
perhaps you might be singing the same song
lakini lazima uelewe
but you must understand
what about ya
we are different.
Unahitaji nini kutoka kwa Mungu?
What do you have from God?
Kila mmoja anapohitaji kitu,
everyone when need of something,
lazima awe tayari kupokea,
he must be able to see,
ili Mungu akusaidie,
so that can God can help you.
Nataka nikupe point muhimu.
I want to give you a point here.
Kitatofanya mke asipokee majibu kutoka kwa Mungu.
What makes someone not receive that from God?
Sababu mtu ajia na toro anapohitaji kutoka kwa Mungu.
It's because they don't know what they need from God.
Then kama unatendo kwa Mungu,
if you don't know what you need from God,
anaweza kupokea. Na hata ujaribu kumkatisha.
Just imagine.
Unaweza kulia bwana.
You can come to me,
ala udu ndo ndo kuchua hii,
and you don't know what you can say.
Udu ndo ndo kuniambia.
You don't know what to tell.
Nini nitapati?
What will I give you?
Bwana Yesu atuwezi.
Great Jesus.
Ko kitu kingine kinakupotosha.
So this thing will make you less.
Kwa sababu unjui.
Because you don't know
where they go about.
What we need.
Either what you want to know,
but all the people deceiving.
That's my do and do that.
Knows what they want.
Bro, what do you want?
Okay, God.
What do you want today?
What do you want today?
One baby that you have.
Ask your neighbor.
What do you want?
What do you want today?
One baby that you have.
Tell your neighbor.
What do you
want? What do you want today?
Bwana Yesu asifiwe.
Name Jesus.
Kwa ndo maana watu wengi wanakimbizana vingi.
So people are running with many things.
Lakini hawapokei.
But they don't receive.
Lakini hawapokei.
But they don't receive.
Lakini wanaomba.
But they are praying.
Lakini wanafunga.
And they are fasting.
Lakini hajui.
But they don't know.
Anatajua kwa anataka kutoka kwa Mungu.
What he means of God.
Kuna mke anaweza kuna yuko into busy.
You might call someone baby.
Kuna maombi.
In prayers.
Mda wote hapo kuna maombi.
All the time he is praying.
Lakini hapokei.
But she the name is.
Shida nini?
The problem.
Kuomba naomba.
Praying she's
praying. Lakini hapokei.
But she don't receive.
Shida nini?
The problem has to be that. Kiyo she does
that. Adi adi he does.
Do
maana ikitokea mtu anaomba kwa mtindo huu,
so when he jumps someone thing in this way,
yeye anafuata bure kule,
he follow this.
Akitokea mwingine,
and whether after another,
yeye anapata bure kule,
he have to follow.
Hana umaarufu wake,
he has no special.
Hana upotee wake,
he has no special.
Anataka kwa Mungu.
So God.
Do maana kwa Mungu anataka kunifuata,
so people can follow me.
Kwa bwana mimi naomba,
but why am I praying?
Actually was bugging,
but I don't receive.
Unabugia wakati una itaji nini dogo mimi?
You, how are you receiving from Israel?
Lazima uwe na uhitaji.
You must have a need.
Ndipo upoke.
Then
you bro kwa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa kanisa.
Haleluya.
Yanawaingia haya. Naelewa haya. Kama wewe unahitaji Mungu,
if you want a husband,
acha kumumbuka.
Stop loving him.
Nenda moja kwa moja.
Go straight.
Kama unataka kuriba,
if you want to farm,
nenda moja kwa moja.
Go straight.
Sasa inapokea hiki.
Now it happened this way.
Wakati wa maombi,
when in prayer,
unaweza kwa upande sauti,
you might not be speaking loud,
akibu kwa unaomba kidogo kidogo,
but you might be low speaking.
Wakati unaomba hivyo,
when you pray that way,
pembeni yako unaomba kwa sauti,
it's like there's someone speaking praying in
sauti. Unatuta
Now you might find
yale maombi yako
your pair
yanapoteza mwelekeo
alone in the election
yale ya bidogo bidogo unakitoa naongana naye
you must order him
but hapo nishaongana naye
now when you follow him manako namsaidia yeye hadi you so you are helping
you know
see you and you are not going to be sick
but that person ini manyore on you had to say water
and that
you had to say water
happened to you.
Unaweza mkampa msila mai.
You might find someone carrying a mic.
Anatuma tuombe.
And sing let's pray.
Uzaidi ya wakati ulishina mic.
Then more than any can.
Hapo wakati naomba.
When they are praying.
What did you say you omba?
We will find whatever you pray.
Maombi yako yanaelewa.
You don't understand what you pray.
Unazikuta kila ukiomba.
When what you pray.
Unaingia kwenye mkumo.
You enter in the system.
Wonder in the mic.
Of the one carrying a mic. Now you wonder.
Ukianza kulia.
He starts to cry. And you start to cry.
Again the pocheta
it starts to rap.
Now the pocheta
and you laugh.
Kibareta kusema amen.
When you say amen,
hakuna madini.
There is no that.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hii hadi ndoza kukonda.
And that happened before.
Hii hadi ndoza kukonda.
And that happened before.
Nini ufanye sasa?
Now what do?
Katikati ya makelele.
In the ministry.
Katikati ya waombaji.
In ministry.
Lanza factor umeweza.
You must be able
kujitoa mwenyewe.
Give yourself a maombi for prayers.
Utaji wako wewe
because you are
unaguu sana kwenye maombi.
Have a lot of power.
Uliko utaji mwingine. Na Mungu atakusaidia.
God will help.
Na Mungu atakusaidia.
God will help.
Na Mungu atakusaidia. Hallelujah tuwafanisa.
Hallelujah.
Ndio maana kanisani kama hili
that's why in a church like this
watu wachanganyikiwa kwenye maombi.
People get confused in prayer.
Ni yuko hapo
sana. Someone is praying this way. And another
bispo.
Now whenever you try to
unaangalia nielekee wapi?
You look where.
Unapoteza mwelekeo katikati ya maombi.
You lose the election in a big.
Unapoteza maombi katikati ya maombi.
You lose prayer in the ministry.
Unapoteza kuweza katikati ya maombi.
You lose your able your ability in ministry.
Maana yake then
the meaning is
so the same amina.
If we say amen
out of you
there is nothing you pray.
Ila unatoza
but you are tear.
Ila unangunguka ila unakuna uzoni
but you are sad.
Baada ya hapo
after that
utakuwa unaomba hiyo
you'll be praying that prayer
alafu upokee
and you will receive.
Hata uko nyumbani
even when at home
kuna mka unakuwa uko maarufu kuna mambo fulani
there is a time you are special in certain prayer
unasema leo utaomba Mungu kwa kweli
and say I'll pray a lot today
when najitoa kabisa na muda
and you given even a time
lakini kuna muda unafika utoka na maombi
but the time in prayers reach
unasahau ingoko na deo
upokee what you are praying.
Hallelujah.
Hallelujah.
Unaweza kutokea hiyo?
And that's happened.
So unaweza kukumbuka.
Now you step with me back.
Nilikuwa naomba.
Nilikuwa.
Na nilikuwa naomba nini?
What was that?
Hii toto zake kidogo.
Then what happened?
Nimeona kuna upepo mzito sana.
I seen a very strong wind.
Kwenye maombi.
In prayers.
Kwenye maombi. Kwenye maombi. Ndio maana Mungu amekuja kwetu.
That's why God has come to us.
Hii trip na hapo maombi.
So that we can.
Na kikumape sawa sawa na kila ambacho Mungu anataka.
Now pray. According with what God wants.
Kwa majibu kutoka kwa Mungu.
So the answers of God.
Yanakuja kwa.
Come to.
Ukiko naomba nini.
You know what.
Wakati unaomba.
When you are.
Yako makelele.
There are under it.
Yiko vikwazo.
There are open.
Yiko mpingamizi.
There are open.
Lakini sikiliza tu mami.
But let me tell you.
Endelea kuomba. Endelea kuomba.
See.
Mungu atakusaidia.
God will help.
Mungu atakulinda.
God will help.
Mungu atapana njia.
God is make a way.
Hata wengine wa kusoma kwa Biblia,
even reading in the Bible,
wakati wanaomba msaada,
when they are asking for help,
kutoa kwa Yesu,
continue
what is we.
They are
stuck lakini waliendelea.
Bible.
Bwana Yesu abusi.
Pray.
Bwana Yesu abusi.
Pray to Jesus.
Bwana Yesu abusi.
Pray to Jesus.
Lakini ibada ikawa fupi leo.
Yesu.
Lakini mwenye Mungu ni baita.
I'd be better power.
Yeye malibu kunaweza ya.
And he's answering your name. New direction in your life. That thing you
want to do.
And how to pray.
Hallelujah.
Hallelujah.
Bwana Yesu abusi.
Pray
to
Jesus. So what do you want from God?
Unahitaji nini?
Mungu ndo anakuhitaji nini?
Ask your prayer, what do you want?
Kudamkulewa bebuja na aliaba.
Someone here.
Arbitrary duriye.
He just want to protect them.
Mungu wende yasara ya. God protect them. Mungu wende nyumba yake.
God protect them.
Mungu alga mtoa.
God protect them.
Kudamkulewa bebuja leo.
Someone here.
Anadadi yake tu.
Needs help.
Mungu wampoli.
Let she.
Mungu wampoli.
Let she.
Kada vijia lebo jintani.
There is nothing.
Ye mungu tumupo.
It's not good.
Kudamkulewa bebuja na aliaba.
Someone here.
Anadadi kufauti nika. Mikiani.
He just need to pass his.
Hada visitu mimina.
He doesn't deny.
Mungu akusaidie.
God help.
Mungu akusaidie.
God help.
Mungu akusaidie. Kwa sababu katika uhitaji unaohitaji,
because in the needs that you
hakuna maombi yanayokuombeleza.
There is no easy prayer.
Kwa sababu ya vile atma yako,
because they have kept you.
Kwa sababu ya dawa ya malimu duniani,
because they in disaster.
What are the time?
The needs you want.
Kwa maana kuna mtu anaomba.
That's why
you unakuta hapa kuna uzito.
If you find it.
You unakuta hata kuna kupambana.
You find like there is.
Hiyo ni hali ya kawaida.
That's just.
And they are pale hivyo hivyo. Kwa sababu majibu ya kija yanaweza kusaidia leo. Bwana Yesu abrozi. Bwana Yesu asante. Ya kila sielewe mzuri.
Perhaps you might not understand today.
Kwa sababu kijana yule anafanya ukarimani.
Because this guy did interpret it.
Lakini ninaamini.
But I believe.
Wanakuelewa atatoa explore it.
Grownness must be.
Kwa lugha ya Kiingereza,
in English,
kwa lugha ya Kiswahili,
in Swahili,
kwa lugha zote,
in all languages.
Lakini tatokea nini?
Baada ya debate,
lugha ya dunia,
the world's language,
ni lugha ya Kiingereza,
English.
Kwa tukubali mabadiliko,
so we must accept the
change, na kuelewa,
and understand.
Sasa kama tuko wote ni kwa Kiswahili,
now we are Swahili,
kwa lugha zote wote,
we know Swahili.
Kwa ndo madini,
now when this guy,
wewe tunosha kufikia pia ni,
you are going to listen to you.
Unamgada mkiwa.
The other lodges.
Bwana Yesu abosumba. Bwana Yesu abosumba. Mbele yangu hii
understand.
Sasa tunataka kubiria.
Now we want to be divine.
Tunataka kubiria. Kitabu cha Marko 10.
The book of Mark chapter 10.
Marko 10.
Mark 10.
Kila mmoja afike hapo.
Everyone should get there.
Ufike hapo.
Get there.
Marko 10 umefika.
Mark chapter 10.
Kuna habari njema kwa ajili yako.
There's a good news for you.
Kuna habari nzuri kwa ajili yako.
There's a good news for you.
Mstari wa 46.
The 46th verse.
Paka 52.
Until 52.
Tende kidogo kidogo tuelewe.
Let's go slowly for you to understand.
Kitabu cha Marko 10 mstari wa 46 and in 52.
Mark 10, 46 to 52.
Leo unaweza kuinuka kiimani pia.
You might rise in faith today.
Leo unaweza kuinuka kiufahamu pia.
You might rise in understanding today.
Leo unaweza kuinuka kwa namna nyingine pia.
You might rise in the other way today.
Kwa sababu neno ambalo linaleta isiriko wa kiroho ndani yako.
Because it's a word that brings a spiritual excitation in your life.
Biblia inasema, tutarudia Allah nasita. Wakafika Yeriko hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa. Bwana Simayo Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia.
And they come to Jericho. As he went out of the Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus the son of Timaeus sat by the highway side begging.
Na aliposikia ya kwamba Yesu Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu.
And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me.
Na wengi wakamkemea. Zingatia hapo. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Lakini alizidi kupaza sauti mwana wa Daudi ule rege.
And many charged him that he should hold his peace, but he cried the more a great deal, "Thou son of David, have mercy on me."
Yesu akasimama akasema, "Kuiteni." Wakamwita yule kipofu. Wakamwambia, "Jipe moyo, inuka, anakuita."
And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, "Be of good comfort, rise, he called thee."
Akakupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu.
And he, casting away his garment, rose and came to Jesus.
Yesu akamjibu, akamwambia, "Wataka nikufanyie nini?"
And Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do unto thee?"
Hapo ndio msingi wa ujumbe wetu.
That's the foundation of our message.
Unataka Mungu akufanyie nini?
What do you want God to do to you?
Unataka Mungu apele nini kwa maisha yako?
What do you want God to do in your life?
Unataka Mungu aingilie nini kwa maisha yako?
What do you want God to intervene in your life?
Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu, nataka nipate kuona."
The blind man said unto him, "Lord, that I might receive my sight."
Yesu akamwambia, "Enenda zako, imani yako ilikuponya." Mara akapata kuona, akamfuata njia.
And Jesus said unto him, "Go thy way, thy faith hath made thee whole." And immediately he received his sight and followed Jesus in the way.
Kitu ambacho tunataka kujifunza kwa huyu Bartimayo.
The thing we want to learn from this Bartimaeus.
Alikutana na mpinzani. Ambao hakujificha.
That we are not hidden.
Ilikuwa wazi kabisa.
They were very open.
Wale watu waliomzuia Yesu asikutane naye.
The people that stopped him from meeting Jesus.
Ndio wale waliomwambia jitie nguvu Yesu anamwita.
And the ones who told him, "Take your loss in Jesus is calling you."
Wale watu wanaokuambia,
the people telling you,
kwamba hutoweza,
that you will not succeed.
Ndio wale watakokuja,
will be the same.
Useme hongera.
To tell you, to give you congratulations.
Useme hongera.
To tell you congratulations.
Maana umefanikiwa.
Because you have succeeded.
Yako mambo ya kusikiliza.
There are things to listen.
Lakini sikiliza sana ndani ya moyo wako.
But listen in your heart.
Moyo wako unasema nini?
What is your heart?
Moyo wako unasema nini?
What is your heart saying?
Bwana Yesu asifiwe.
Praise Jesus Lord.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise Jesus Lord.
Unataka nikufanyie nini? Anaulizwa Bartimayo, unataka nikufanyie nini?
But Mas is asked, "What should I do to you?"
Uhitaji wake ulipelekea kuomba uhitaji mbele za Mungu.
His need made him to pray to God.
Akasema nataka kuona.
And he said he wants to receive sight.
Yesu hakuwa na neno naye.
Jesus had no other words.
Akasema sasa ona.
And he said receive.
Hata leo unaweza kuja hapa kanisani.
And they might come at church.
Moyo wako unakuuma sana.
Your heart in pain.
Juu ya jambo fulani.
Upon something.
Lakini Yesu ana majibu nayo leo.
But Jesus has answers.
Yesu ana majibu nayo leo.
But Jesus has answers.
Unaweza kuja mahali hapa.
You might come in this place.
Neno hili likakuinua tena.
And this when I can rise you again.
Likakuleta katika utukufu mwingine.
And give you into a next glory.
Kwa sababu neno kazi yake.
Because the word.
Ni kubadilisha muundo wa mtazamo wako.
Must change your perceptions.
Kubadilisha muundo wa akili yako.
Must change your mind.
Na kuanza kufikiria mbele.
And to start think
forward. Mkwazo vipo katika mafanikio.
Obstacles are there.
Mkwazo vipo katika safari.
In the journey.
Lakini haina maana kwa mwana dosi sabiwa.
But it doesn't mean that you...
Lakini haina maana kwa mwana dosi pambane.
That you should not fight.
Huyu kipofu kadusa.
This blind man.
Aliyekuwa na vazi maalumu.
With a special garment.
Aliyekuwa hana msaada.
Who had no help.
Yeye alisikia habari tu.
He just heard the news.
Yesu anapita.
That Jesus is
passing. Mwana wa Daudi.
The son of
David. Nazareti mmoja hili.
And Nazareth.
Akasema nisaidie.
And he said.
Akasema nisaidie.
And he called for
help. Kumbuka alikuwa hao.
Remember he did not.
Kumbuka alikuwa anasikia tu.
He was listening.
Yeye alisikia watu wanasema.
And he heard people.
Yeye alisikia watu wanasema.
He heard people telling.
Aliposikia watu wanasema.
When people were telling.
Na habari zake anazo.
And in the news.
Akasema leo nitakutana naye.
He said I'm going to.
Leo atasaidia.
He said he's going to.
Kosa ni moja tu alifanya.
The only mistake Jesus.
Kumbuka karibu na Bartimayo.
To pass near.
Kumbuka karibu na Bartimayo.
To pass near.
Hapo alikosea sana.
he was a mystery.
Manake yule mtu mwenye imani.
Because a man with
faith. Yule mtu ambaye alikuwa tayari.
A man who was led.
Mimi nataka niamini.
I want to believe it.
Kwa sababu hakuwa peke yake
bali. That he was not alone.
Hakuwa peke yake bali.
He was not alone.
Walikuwepo wengi.
There were a lot.
Kama leo mlipo wengi hapa.
Like many of you here.
Lakini mmoja anaweza kutoka na majini.
But only one may.
Lakini mmoja anaweza kutoka majini.
Only one may.
Kubali leo kushuka.
Accept today to go down.
Kubali leo kushuka.
Accept to go low.
Ili Mungu akufanikishe.
So that God can.
Ili Mungu akuinue.
So God can.
Ili Mungu akujibu.
So God can.
Ili Mungu afanye.
So God can do.
Hello.
Hello.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise Jesus.
Bartimayo.
Bartimaeus.
Akasema hapana. Aliposema aliposikia njoo, Biblia inasema akaruka.
When he was called, the Bible says he jumped.
Aikuka wakati anakanyaga wapi?
When he jumped
ilimfanya aone kabla,
so the news made him to see before.
Sio amesoma mahali hapo, akasema akalitupa ile vazi alafu akaruka.
And he said he threw the garment.
Aliruka wakati aoni,
so he jumped while not seeing.
Aliruka wakati aoni anapokanyaga,
he jumped without seeing.
Lakini alisikia sauti ya Baba.
But he heard the voice of
God. Alisikia sauti ya Mwokozi.
He heard the voice of
God. Alisikia sauti ya Yesu.
Akamkimbilia.
Mkimbilie Yesu leo. Kanda hitaji lako. Mkimbilie Yesu leo. Kanda hitaji lako. Yesu anayejibu. Yesu anayejibu. Atakusaidia. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa.
May Jesus.
Nani anaanza kuelewa kidogo?
Who has started to understand?
Unahitaji nini mtu wa Mungu?
What do you want from God?
You want anything more?
You want to see?
You want anything more?
You want a spouse?
You want anything more?
You want the house?
You want a yes, sir?
You want a pizza?
You want anything more?
You want?
What do you want?
What do you want?
Everything
you want.
Close below.
Just be open.
One day.
Tell your God.
One day.
Yes.
One day.
Tell
your God. Aka ukimwambia ndugu yako, nadhani hatakusaidia.
She won't help you.
Kwa sababu hata Bartimayo, alikuwa na baba. Alikuwa na mama. Alikuwa na mjomba. Alikuwa na shangazi. Alikuwa na daktari. Alikuwa na mwanasheria. Alikuwa na rafiki. Lakini hawakumsaidia kwa.
But none helped him to see.
Hallelujah.
Hallelujah.
Mtu mnapokuuliza,
that what meant you cry. That what makes it.
Kama elezo.
Now thinking in another.
Kama ombi.
Think it in
nafasi ya Mungu.
Waitel.
Hiyo galia ndio yao.
Don't only.
Usianze kulia kibali.
Don't cry in your.
Usianze kulia ukiwa kwenye dharau.
Don't cry in your business.
Usianze kulia ukiwa na mke wako.
Don't cry when you are.
Bwana wewe mso badiliki.
Why is he not?
Bwana mambo badiliki.
Why my husband?
Bwana mambo badiliki.
Why my wife not changing?
Ndio hiyo.
When you cry that
how the mother said
you won't get there.
Utakumeza muda.
You just waste.
Ndio.
Cry.
Wakati natoa mauli ya beza bwana.
Why giving point?
Bwana Mungu anaomba hiyo.
Asking God.
Mungu anaomba bariki.
Asking God to bless you. God to let
you.
There is a day you see. And the answers of the righteous man won't be let. Won't be let. Won't be let. Won't be let.
Bwana Yesu apewe sifa.
Thank you Jesus Lord.
Hii ni habari ambayo.
This is the news.
Kila mmoja aliyewahi kumwomba Mungu.
That everyone who had.
Na kupata majibu.
And had not received them.
Leo akapata majibu.
Today's.
Leo akapata majibu. Leo akapata majibu. Kuna mtu anakaa peke yako.
There is a time you are
kama huyo baba Bartimayo.
Like how Ben.
Alikuwa hana mtu wa kumshika mkono.
He had nothing.
Alikuwa hana mke wa kumponya.
No one to heal him.
Lakini alisema.
But he said.
Siku Yesu akitapa.
When the day Jesus passed.
Ila kutoma msaada wake.
I will ask for him.
Lakini kumbuka.
But remember.
Wale walikuwa wanamzunguka Yesu.
Those who were.
Hakupa ushirikiano.
Never give.
Hakupa ushirikiano.
They didn't give.
Unaweza kukosa ushirikiano kwa watu kuzama.
You won't get compassion for him.
Unaweza kukosa ushirikiano wa jambo kutoka kwenye jamii yako.
You can't get cooperation from your
government. Unaweza kukosa ushirikiano kutoka kwenye serikali yako.
From your government.
Lakini Mungu hatakuweza ushirikiano kwako.
But God won't stop.
Maana Mungu anataka kubadilisha historia.
Because God wants.
Maana Mungu anataka kubadilisha historia.
God wants to change.
Mungu anataka kubadilisha historia.
Going to change
the
of Batman, but of the end of God, and Batman
where Jesus
was. Where
Jesus
was.
Where
Jesus
was.
What
is believing
this?
Mungu anabadilisha historia.
God is going to change you.
Endea kumwabidi.
Just proceed.
Na kuikata nilele.
And follow him forever.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wale uso tambuu.
Pray in Jesus.
Ungoa jinsi na wafiku wa hivyo.
Do you see how friends are?
Hata wale waliokuwa na kamba moja na Bartimayo,
even those sat together with Bartimayo, they thought he was confused.
Kama mtu anajua kuongoka,
like
nguvu zako hawakuelewi, lakini inapotokea shida ya kimaombi ya kiroho wanakupigia simu, tunaomba utusaidie. Lakini mfua kanisani wanasema anasali sana, mda wote upo kanisani, lakini hayo na hayaemu wakati unapokuwa kwenye shida, watoto wana msaada wako.
They eat your herbal.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Name Jesus Lord.
Katika maisha.
In life.
Katika maisha.
In life.
Kile unachofanya.
That what you do.
Mtu utakutambulisha.
That what you do.
Sio kile unachokisema.
It's not what you say.
Kile unachofanya.
That's what you do. That's what introduces you. That's what introduces
you.
Not what you say.
Push yourself.
Avoid yourself.
Push yourself.
Avoid.
Na kusema.
Say.
Wakati wote.
While you're not doing.
Bwana Yesu apewe sifa.
Praise Jesus.
Sema kwa imani.
Speak in faith.
Lakini tenda na bila mikono.
And do in hands.
Making wasinaji.
A lot of people are just sure the large, but they are not doers.
But you know,
this but must.
Kama angesema tu,
if he had done this,
asinge chukua hatua
without taking steps.
Ya kurudi kumfuata Yesu.
Of following Jesus.
Yeye usije una uhitaji wapi. And one kawaida.
You just see normal.
Unakumbuka kitendo?
Remember one thing.
Habari moja njema sana.
Very good news.
Malaika alikuwa anakuja kutoka mbinguni.
There was an angel coming from heaven.
Alatibua yale maji.
And disturbed
ndani ya kisima.
In a well.
Sikuona mtu anapita pale.
One day Jesus passed.
Alikuwa na mtu mmoja.
He met one person.
Akasema mimi sina mtu kumsaidia.
Said I know who me.
Wakati malaika alikuwa pale.
When the angel brought.
Yesu akamwambia nini?
Jesus asked, what do you want?
Nifanye kitu gani?
What should I do to you?
Yesu akamponya.
Jesus he will be healed.
Ikawa shida kubwa.
And it was a great test.
Unachosema?
What you are saying?
Kama unafanya,
if you are not doing it,
hautofanikiwa.
You will not succeed.
Hautofanikiwa.
You won't succeed.
Hautofanikiwa.
You won't succeed.
Ndoto kubwa,
a great dream
ya kila mtu,
of everyone,
ni kufanya kile alichosema,
is to know what he says.
Nena
nje.
You get it. Nena nje.
You get it.
Karibia na hizo mambo yangu.
Until I'm about finish,
alaponea tutoe sadaka ni waombe.
And give our offerings then.
Nadhani na hapo labda mfupi.
I know it might be a short.
Au dakika 30 au 10.
About 30 to 10 minutes.
Lakini nimekuja kuomba imani yangu.
But it has risen.
Sasa hata nikisema uombe.
Now even if I say you say it all. Now you're going to pray.
Sema
na Mungu wako. You're going to speak.
Sio
na kitadi because there is something you need here so that he can answer you.
Na kupata kuja kwa nao.
Remember the time we have.
Wanakuomba
all glorious.
Bora.
It's time.
Ngo maoni.
It's time for prayers.
Hallelujah.
Hallelujah.
Na pia baada ya kumaliza leo pia,
and after finish today,
ninajua,
I know,
wako watoto wetu,
there are our children,
wataanza mitihani ya form 2 kesho,
that are going to stand examinations
Tanzania nzima,
in the whole nation,
katika mfumo wa elimu,
in education system,
kuna elimu ya kupima kiwango cha elimu ya form 2,
there are examinations and assessments in,
kwa mtu kiwango dia
that level
shetani za mundia kaza
the devil might cheat
hiyo basi tunajua
so that the
hata pomo ya Mungu mahali hapa
even if you have God in this
group from 2
and the easy for
Mungu mtoto wako
your children
jamaa yako
your
ndani yako
your neighbor
mtu mwema sana
the ben
na mimi pia
I also believe
tarehe 17
on 17
hapo utaanza
hapo are going to start the examination
tunaomba pia.
We are going to pray to
kwa ajili ya Mungu awasaidie.
For God to help them.
Tanzania nzima.
In the whole world.
Mungu awasaidie.
God help them.
Na kama nakubaliana mimi.
And if you might agree with me.
Kupita mtihani.
At the time of exam.
Tunapata
matatizo mengi sana.
We face a lot of problems. Mwingine haoni.
Someone I don't.
Mwingine anaanguka mapepo.
Someone just falling.
Mwingine anashindwa kuandika.
Someone may fail.
Lakini kwa msaada wa Mungu.
But with the help of God.
Tunaenda kuombea wanapozua.
We are going to pray for you.
Baba wa Mungu asifiwe. Baba mbinguni na nchi ya zinguru. Baba mbinguni na nchi ya zinguru. Hallelujah.
Hallelujah.
Yamkini leo yamkuga kucha namba sana.
Perhaps you're not so confident of faith.
Yamkini ujumbe ulikuwa bakuwa ni nini sana.
And the message has given a lot of doubt.
Sasa kwani ni wasi yote.
Now why was I not
praying? Hapana ndugu naomba.
And you are praying.
Lafikirie kumbuka.
Now remember.
Ulipokuwa unaomba ukatokea na dini.
Do you pray when you are receiving? We want to pay us, Semaji, with answers. Why? We don't have prayer. Because of timetables.
Hallelujah.
Hallelujah. Do you get it?
Kama mtoto uko mahali hapa,
if there is a child,
unajisikiaje?
How did you this, when you go to your parents,
pen.
To ask for a pen,
alafu usipate pen,
and he or she doesn't give you.
Hapo kienda shuleni,
and when you are in school,
una daftari,
you have explained you, but no pen.
Utakula unakumbuka,
you might be the member.
Karamu tazia kwa nilipa.
If my parent had given
me, nisije bila kumwazima.
I wouldn't doubt of.
Kukia na Mungu anakupia hiyo.
And God is thinking.
Anataka kujibu.
He wants to answer you.
Chini na geoshi.
So that you can be a victor at the midst of victors.
Mungu anafikia kujibu.
God is thinking of answering
maombi yako.
Your prayers.
Ili uwe mshindi wa geoshi.
So that you can be a victor at the midst of.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji nini kutoka kwa Mungu?
What do you want from God?
Muulize mwenza.
Ask your neighbor.
Mipango ipo.
Plans are there.
Changamoto ya afya itakuwepo.
Health challenges might be there.
Kukemewa katika uhitaji wako utakuwepo.
Being stopped in your needs might be there.
Kwenye jamii kuona watu tofauti inaweza kuwepo.
Being seen different in your society is normal.
Lakini wewe umejielekeza kwenye kitu gani?
But where are you focusing?
Wewe umejielekeza kwenye nini?
What is, where are you focusing?
Unatojielekeza kujifanya.
What you are focusing on doing?
Hata wewe mwenyewe.
Even by yourself.
Usijikemee.
Don't stop yourself.
Usijikemee.
Don't stop yourself.
Kwa sababu hata wewe mwenyewe.
Because even yourself.
Unaweka kwa vikwazo.
Might be an obstacle.
Ya kujibiwa kile ambacho Mungu anataka kujibu.
To get results from God.
Wakati anataka kujibu,
when he wants to answer you,
unakuwa na mashaka.
You are doubting.
Wakati uko kwenye maombi,
when you are in prayers,
unakuwa na hofu.
You are doubting.
Manake hata wewe mwenyewe,
that's why you are an obstacle.
Ubadilisha maombi ya
to stop your prayers.
Mungu anasifu.
Pray.
Mungu anasifu.
Praise God.
Wakati unajiangalia kikwazo cha nje,
when looking external obstacles,
lakini unajiangalia kikwazo cha ndani.
Now look the internal.
Afanye ni wewe mwenyewe.
That is yourself.
Hello.
Hello.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise Jesus.
Ilishai kutokea?
Has it happened?
Wakati unafanyia naomba.
When you are planning your prayers, that I will pray for that I should be a right person in the kingdom of
God.
When you reach that prayer life,
unakosa mwelekeo.
You lose the election.
Manake maombi ya kujijenga mwenyewe,
because the prayers to build yourself,
mazuri sana,
are much better.
Kwa sababu atakujengea uwezo,
because they are giving you
ability to lead
to realize others.
Baba wa mbingu asifiwe.
Mungu
anasifiwe.
Praise God.
Naomba tishi hapo.
Let me stop here.
Kutobareta kuombe.
Because I will pray for you like.
Wewe ambao unakuja Yesu
akutende muujiza. You need a need of a miracle.
Utaomba kwanza mwenyewe.
You are going to pray first yourself.
Hapo nitakuombea.
Then I'm going to pray for you.
Wewe ambao unakuja unataka tamaa.
You who have given up.
Utajiombea mwenyewe.
You're going to pray for yourself.
Hapo nitakuombea pia.
Then I'll pray.
Hakuna kitu ambacho tunapaswa wewe.
There is nothing that you are in need.
Ukatie tamaa.
To give up.
Kwani hata kuna maana wito mbaya.
For even the conference then behind
the God's side wa Mungu.
Is for the God's
side. Ni kwa si Mungu.
It was not
msindezi mama leo. Sababu kwa kuleta ujasiri wewe. Manake watu wote wangesema na shetani angesimama asaso hao mna Mungu bora tungeona mtafanya.
Why didn't you have?
Lakini mumefanya.
But we had it.
Na ubatizo tumefanya.
And they are baptizing the people.
Na Mungu ameonekana.
God has been seen.
Mungu amegombe awatuze.
God your parents should keep.
Nataka
I want to thank my interpreter.
Kwa sababu ameanza kitabu kidogo.
Oh, he had started earlier.
Yubo shio mwaka wa mwisho.
He is in the last finalist.
Lakini akimaliza nadhani anakuja.
But when he has finished, he will come.
Lakini yeye akili yake iko Dar es Salaam.
But his mind is in Dar es Salaam.
Aila akuji uko
Toni. But the boy is in Jombe.
Kwa mbumi yegi Jombe.
So, let's wait.
Lakini ni wasauli wazazi.
Let me advise parents.
Kabamini.
With children like I am.
So you then?
Other times.
Kima da nafasi ya maisha.
When you get back in life.
Nenda kumua viwana say perform nato.
You can buy things different from.
Osabuoda mwinga.
Because we cannot all stay here.
Kuna simbo goda kuwaja.
There are sometimes children like.
Kwa sababu
maono yao.
Because your visions are not theirs.
Daza wapu sutila mwao.
Your perceptions are not theirs.
Na Mungu wasaidi.
And God should help you.
Kuludi yala maza hukosa.
So he might miss him.
Lakini bali atakuwa msada mkubwa sana.
And I think you'll be affected.
Kuja maize chuo.
Wait for it.
And to lose him when he do.
And send him
in. Atakuwa kumi mkubwa.
He will not.
Vijana zimpo.
Youth is a leader.
Vijana hawajui kukosa mkate.
Youth is doesn't know this.
Kwa yakungo hiyo.
Because they are not taught that way.
That's
what the Bible says.
Ndani mwenye akili.
Anaata ulizi kwa nia lika uya.
We encounters for the.
Mungu akubariki.
God to bless you.
Watoto wasiute kuwepo na wewe.
Actually, you should not regret being with you.
Hallelujah.
So let me be careful.
Prozule then in Andrea.
Moya jana wangu alikuja ustibangu. Akaduda maswali baadhi. Akatiwa sasa pasta. Anuwa. Salwa yo ho, na kogo.
De. Dan tetap, pesan umat selalu. Tak mungkul tak?
Ada kuah. Dia nak bayar kuah dari sana pasti biar bisa. Ada kuah apa?
Ya, kita minum mungkul. Aisyah minum mungkul mungkul dia. Haleluya tuan kanisa. Namin nangis, nyok tembak dia. Bajuah kuah dosa pahamah syakam isi mungkul. Unaweza kwa mashaka miaka duwini, lakini hauwezi kwa mashaka milele. Kwa sababu Mungu yuko anaishi na matawala. Hallelujah. Sasa unahitaji nini kwa Mungu, unahitaji kitu gani kwa Mungu, unahitaji nini kutoka kwa Mungu. Leo utaniambia. Wewe unahitaji nini?
Utaomba mwenyewe.